abaka parliamenti kumukago kwa parliamenti kufunaizwa kumsonga eze viendia ngari wa muno mukago ogwebi nabi na chewo kufayo kumsonga zebio mmeri basabye parliamenti ye kuminebili nguyeko kuchoku yise bago lieteka kubye mmeri na viendia food and nutritional bill nebala bulanti singa chivongero okulu yise bago lino chinzo okwongera okulemesa bana Uganda okufuna mmeri heba guwani dino vibora mune viongero kusagjuka babadde musisinkano yeggwanga lyonna ku nsonga z'ebyendya ne batongoza n'omukago ogwabaka parliament ogwokutaano ku ludda ne batongoza ne sabiiti eyokutaano ey'omwaka 2020 mwomukaaga yababaka parliament ku nsonga z'ebyemmere ne bategeeza nti kigwanira abaka parliament abakajja mu parliament bakakasenga emmere eweebwa enkizo egigwande mu mateeha g'eggwanga ya Uganda banyira banyiriza kya minisitule okola ku byobulamu okuwaayo enkola y'okulondoola ebirungo by'emmere mwe baagala okuyita okulungamya endya ey'emmere n'entunda ey'emmere etatuusa mutindo era talina migaso nyiri bannayuganda okusinga eri abaana abato twogeddeko ne Peter Okeyo akolanga ssentebe owomukago gwabaka parliament gwekuusa ku nsonga z'emmere n'ebyendya Shafik Kajima akulira ebyemirimu mu Fiani Uganda ne Agnes Kirabo akulira omukago ogwa Food Rights Alliance bagamba nti essira kituuse parliament y'omulundi guno ekole kyonna ekisoboka okuyisa ebbago lino
kwakira wamu tulabe nti ebbago tuliyisa kubanga gw'amateeka we gali polisi weeri tuna NDP4 mulimu nutrition policies weziri Uganda tukola policies nungi naye oziteeka ku sente n'ozifulumya tandika okuluma kyekisigadde
senga ebitongole ebyobwannakyewa tuvuddeyo nga tukuba omulanga nga twagala abatukolera amateeka baveeyo n'ennambika ez'enjawulo okusobola okulaba nga tukendezakendezaako ku ndya embi mu baana wamu n'okulaba nga olw'okuba nti abaana tebeesalirawo aye tebakukozesa nga mukisa kubaliisa ebyo bitatuukiridde
tusendowooza kino ky'ekintu ekisooka kya byonna tulidde mu ggwanga lyaffe olukwe tulaze obutali bwenkanya obusembayo